it's Capitano on the track.
Hey, yo. Oh, ngiri wadiko Kwino ngali buru gongu tuze hano hafi havu data kuvuga ko wabuzenu kwita hani Ngwino mujituza ngwino mambi kiyo feza Ngwino turje kwiyo peso wabiti batagutesa Ngwino baby mama dore jombo ndini sama Wanna be the coolest father don't worry I go harder Ngwino ngu hate time, ngwino ngwite mind Ngwino ngu have vibe, ngwino close to me mpaka you feel alive Ngwino ngu huru kunda wawose pika cough Ngwino ngu hate poster wanna feel you when you cough Ngwino ngu hunga nyaningo mgufate na off Ngwino ngu hate brothers uvite ba both Akasa gaharado No sagaharado Ibi kurwa biru tamagambo Ibi hep jos
Mwino tumanya nizara virana Neba mwone nebiye jose Mwino mutu sebu mutima uwente Ibi hep jose Ibi hep jose Ibi hep jose
Mwami kazi fresh kuma biju kuma tine mentu shakishwa cyane nkaraju Ngwino turye fam hujane street we get game Ngwino nkwereke the same I wanna call you with a name Ngwino ngushyire mu mago ndasasikirago Ngwino twikomereze gahunda yaguma mu rugo Ngwino shenge mama twicare dukore na muhungu izo bizu kwitama Ngwino nguhe n'undi mwana Ngwino nukuri tubane ndambi with a pose Ngwino nitwe Jacque basi nabo bitwe Rose Ngwino nkwereke uburyo biryo hakwitwa boss Ngwino to leave you you know I can't of course Akasa gaharado No sagaharado Ibi kurwa biru tamagambo Ibi heb jobs
Mwino tumanya nizara virana Neba mwone nebiye jose Mwino mutu sebu mwene